Zimu wafuna shango Zinga pangapa Anekeza yeso Murwa wabompe pwa yete Urivote wa mutenda Basi nove Uwe uchila chote Uchila chote Uwe uchila chote Uchira chote Zimu wafuna shango Zinga pangafa Panegeza yeso Murwa wawompe buayete Urivote wa mutendao Vasilole Uwe uchira chote Uchira chote Yamba uchira chote, uchira chote. Woke, kama demani woke, wofundi wa wote. Bafunzi na zimbava Bapufi na balapu Bofuni wa wote Bapufi na balapu Bofuni wa wote Na bashanga na Zingafangafa aneketa yeso Murwa wawempe pwayete Urivote wa mutendao Basilole Uwe uchira chote Yamba uchira chote
vhadelele na vhamidai vhapfufhi na vhalapfu
ndi vhona vhapfufhi khou ambiwa takindo then vhalapfu khou ambiwa nne zwino
hapfi kha vhaḓe vho rambiwa man vho funiwa muralo kha vhaḓe khou ḽa mulapfuni hapfi vhoṱhe vhoṱhe vho funiwa man vhatsu na mayeloponi vhoṱhe vho funiwa nga Jesu